makawa masela kama
kawa
kama kawa
na mshikaji anaimba bila buti
kama kawa kama kawa
oya jume jume bado bicha jangusho mzazi speak kama mshikaji angushe biti oya rudi kama kitu mpe biti bwana yao
kama kama kama
sikia nasi baba lebo
Mizuka jamani tucheze mpaka kuna pambazuka Watu wote kwenye viti nyanyuka Mabraza kazi kwenu kujinyonga kama nyoka Kama kweli wote nimesha washika Kama kweli ngoma imekubalika Kama kweli wote mmesha ridhika Usiulize utacheza na nani Mtafute mchumba unayempenda Kama kawa Cheza nae midundo inavyo kwenda Kama kawa Umatie mizuka ikikupanda Kama kawa Chini ukipenda Kama kawa
Basi biti stop Masela wacheze nabo flow Au pipi blow Basi biti stop hey! Mashori wakatike nabo flow Au pipi blow Basi biti stop Madingi wasikize nabo flow Au pipi blow Basi biti stop hey! Mashori wakatike nabo flow
Kama kawa
Ilo pasin